polisi wani wote twa waomba.
Mama
moja. Tanzania wote, barabisi wani wote twa waomba.
Mama
moja. Haya
tuwachangie,
hawa tuwasaidie. Wale watoto wala mama wale hawana kaka wale. Wale watoto. Wani yote twa waomba ye.
Baba
mwenye
tuwachangie,
wale tuwasaidie.
Tuwachangie.
Tuwachangie.
Wale mama tuwasaidie. Tuwachangie.
Watoto. Mwanza kote twa waomba nyie.
Baba
mwenye
tuwasaidie. Tuwachangie.
Wale watoto. Yeke
tuwachangie. Tuwasaidie. Tuwachangie.
Watoto. Pemba, atwa waomba wote. Wale tuwasaidie,
tuwachangie.
Wale watoto,
tuwachangie.
Jamaa
tuwasaidie,
wale
tuwachangie.
Wale watoto. Tanzania wote jama kokote mliko leo tutawaomba wote.
Mama
mwenye. Kina mama wote jama wafanyi biashara wote tutawaomba. Wale
tuwachangie,
haya
tuwasaidie,
hao
tuwachangie.
Wote watoto, yete
tuwachangie,
tuwasaidie,
wale tuwachangie.
Wote watoto, yete
tuwachangie,
wale tuwasaidie,
ama
tuwachangie. Wale watoto, awana mama, wale, awana baba, wale.
Tuwachangie,
watoto.
Wale
tuwachangie,
tuwasaidie,
tuwachangie.
Wale watoto,
ya, tuwachangie,
tuwasaidie,
ama
tuwachangie.
Wale watoto.